washa kitu, chapa kitu, chapa kitu. Ora usichome
Maxudi.
Washa kitu, washa kitu, chapa kitu, chapa kitu. Ora usichome.
Tuko majani misitu, hadi usiku. Leo mpaka che, yani shere wanna party with you. Kempi sari sari, wote tu wakihadi kwari. Usikae mbali, joji rushe na jemedare. Bring your body close to mine, mali safi, mali fine. Shake your body dirty wine, I wanna party with you.
Washa kitu, washa kitu, chapa kitu, chapa kitu. Ora usichome. Washa kitu, washa kitu, chapa kitu, chapa kitu. Ora usichome. Hapa kamproza, hapa taipena. Hapa kamproza, eh, hapa taipena. Hapa come closer, hapa taipena. Hapa come closer, eh, hapa taipena.
Girl, it's the way you shining. Girl, you shine bright like a diamond. Like Riri, girl, you finin'. You're high end, I'm high end, you're misin'. On my private island, Cayman. I remember the days when you still sit down at the days in. Now we spend our nights in our days in. So we can take it down, take it some more.
My love is postpaid, no tokens. Piga waja kwa yo siyo gobe. Ni kupasue ka smoky. Na kachumbari ya firi firi. Utamu achili ni kuwashwa. Na hiyo moto itabashwa. Hold up, hiyo story ya ichi. Usi post maze tutabashwa.
Washa kitu, washa kitu, chapa kitu, chapa kitu. Ora usichome. Washa kitu, washa kitu, chapa kitu, chapa kitu. Ora usichome.